LGSwagmusic.com. LGSwagmusic.com.
Acheka na cheka. Maninga swagika. Atubalweze mani reality.
Malavu never die. Malavu never die. Malavu never die. Baby, wakuzanga chikuma. Malavu never die. Malavu never die. Malavu never die. Baby, wakuzanga chikuma.
Chamuchano yobe mkwa kuzanga Zangi ya mbikubanga ya miaka Na kukuachiri laze kuliwoko Tuyenga aze amweze kwa soko wa zange Rifutiri ya mizegu na kuhana yosena Nobe na unguweze vyosena Mwakumona kuwa hakulutwe Nyanguli nobe kangwa panguchi utwe Chamuchano mangana unguweza yobe ya kwa eka Yobe kaa kujengi mkwa woika Wakushinga nyeka lola losena Kubangila veneze kukusuluisa Nobe na wabaka kushiveko Wakulweze tuyenga kubatanga Yobeka haze kwa kutonda tanga
Malavu never die Malavu never die Malavu never die Baby wakuzanga chikuma Malavu never die. Malavu never die. Malavu never die. Baby, wakuzanga chikuma.
Zangi ya mika yeshi kafwako. Haliyo bevyo sena vya vipi zengu wafuli ya mako. Kwa kwenenga na kutonda kwa kwebo mwakangu fwele lako Chipengu na holoka mwakangu zundu lako Hakumbi zengi hakumbi yoweze we chikuwa hilako Nge mwakangu seza na kazalu kako Zangi yove kuija ngecha ungu na kuzau kaho Hali yove mkwa visa mjimo Na kwa chakumi na kumakanyiko Mutwale kuli wa iso na wanoko Makiko mchima wove oko oko Zangi ya mika ishi ya moko moko Kalino muna wakumona kuzuhu Wakatwishwe watunge puho
Malavu never die Malavu never die Malavu never die Baby wakuzanga chikuma Malavu never die Malavu never die Malavu never die Baby wakuzanga chikuma
Baby kyo me I love you so much Every time I just wanna be with you When you are by my side I feel that you are never see Yeah, baby girl, nobody can show me the love that you show me Right now, I'm feeling the happiness The joy that you are bringing to my life Nobody, baby girl, I can't compare you to So, you two, I love you so much too So, I wanna say hi, hi, what's up? Baby girl, let's meet, let's make up Okay, never even mind Even though you are just like that That's why I call you my African Pueblo Na kusaga bene omu wapa Pueblo Una fole na lihina But still more una kushaina On the floor she is stealing it She's killing it African Pueblo She's killing it She's killing it
Malavu never die Malavu never die Malavu never die Baby wakuzanga chikuma Malavu never die Malavu never die Malavu never die Baby wakuzanga chikuma
Tuwalweze maniality Acheka na cheka Abradoni the donika Yeah, my name is Swag in the beauty.
It's the Wudong Studio Production.
Brother on the beat.
LGSwagmusic.com.